Nari, what's up, what's up, what's up?
Switch.
Amjui tunye, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana. Hey, hey. Amjui tunye, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana. What's up? Kila kitu majaliwa, kupata nimebarikiwa.
Alichonifunza mama, na ndio maana hamuishi kutukana.
Amjui tunie, alichonifunza mama, na ndio maana hamuishi kutukana.
Amjui tunie, alichonifunza mama.